kajua kunikamata sawa kindani ya kina sifuru kutini mtulizana tulizana nanana japo kidogo changu ilarejwa kukidunduliza penzi lake kama nipo peponi naogelea awe nitawanya siwezi moyo wangu ni mali yake habibi serelea serelea Zama alei kachoka ma cinema amewachoka wadangaji ah na yeye ameshapatikana alei anachoni